Sisi ndivo yangu imepitia vingi vijembe, matusi dharau hadi najuta kusaliwa. Masikini ro yangu imepitia vingi vijembe, yale matusi dharau hadi najuta kusaliwa. Ndo ile kufa usifiwe, ishi ulaumiwe. Kufa usifiwe, ukisha kufa ndo na kusifia. Ndo ile kufa usifiwe kaka, hey, ishi ulaumiwe mama. Kufa usifiwe, ukisha kufa ndo na kusifia. Yani sinyone naimba, kifua changu kimeja mengi maudhi. Nisawa na kovu landoi, alifutiki hata woshe kwa sabu. Nisha tundwa gauongo manusura nifungwe, eti nimembaka mtoto wa shule. Mtani songo mbingo natoka na Salome, kidugo mumewea ni uwe. Nisha tundwa gauongo manusura nifungwe, eti nimembaka mtoto wa shule. Mtani songo mbingo natoka na Salome, kidugo mumewea ni uwe. Sitaki kumbuka nyuma, nisha pitia pitia mengi mengi mateso. Mengine siwezi yasema, tobaro yangu inusuru maulana. Unadi moyo umevimba. Nisha tundwa gauongo manusura nifungwe, eti nimembaka mtoto wa shule. Mtani songo mbingo natoka na Salome, kidugo mumewea ni uwe. Nisha tundwa gauongo manusura nifungwe, eti nimembaka mtoto wa shule. Mtani songo mbingo natoka na Salome, kidugo mumewea ni uwe.